kunkala.
Far away.
Kemikali na isali manyiti bondeka wano sikese. Ngane nyimbazo mugwane lazinkese. Ngera manyiti wezi kuwasi jeze. Atanka gold kwa kubanga mkweze. Nalimba kamese kamasu. Navuliwe nkulaba kumala kola susu. Ah, wano mnyanendo ala kalusu. Kano kukwata kuna liso kafuna uzu. Sona kusaba mulife don't worry.
Far away, you went far away.
You na be wanda gawa, yon siwa kawana.
Far away, you went far away.
You didn't guess I could get a new one.
Katina furu mbula la inambambia.
Katemba ya kusula mchitimbe.
Katina furu mbula la afumanya.
You didn't guess I could get a new one.
Katina furu mbula la inambambia.
Katemba ya kusula mchitimbe.
Katina furu mbula la afumanya.
What dramatic, non-romantic. Sarcastic, never realistic. Kadonda ya mani watana sistiwa. Wadugana chiwa gugwe nole kenkota. Baby ange me and you, feeling past tense. Love blind, what a coincidence. When ovulimba wu, you thought of dance. Lava weba kuwa busu, mwenu love dress. Sona kusaba mulife, don't worry.
Far away, you went far away.
You na bie wanda gawa, yon siwa kawana.
Far away, you went far away.
Kuta get a new one.
Katina furu mbulala ina mambia.
Katemba ya kusula mchitimbe.
Katina furu mbulala afumanya.
You didn't guess I could get a new one.
Katina furu mbulala ina mambia.
Katemba ya kusula mchitimbe.
Katina furu mbulala afumanya.
Bondeka wano sikese. Ngane nyimbazo mugwane lazinkese. Ngera manyiti wezi kuwasi jeze. Atanka gold kwa kubanga mkweze. Nalinga kamese kamasu. Navuliwe nkulaba kumala kola susu. Ah, wano mnyanendo ala kalusu. Kano kukwata kuna liso kafuna uzu. Sona kusaba mulife don't worry.
Far away, you went far away.
You na be wanda gawa, yon siwa kawana.
Far away, you went far away. Katina furu mbulala inambambia. Katina furu mbulala afumanya. Katina furu mbulala inambambia. Katina furu mbulala afumanya.
What dramatic.